cousins, hi. Sasa ni makuzo. So hapa ni mwaletea kijana na msichana. Kijana ndio hii four capacitors, eight transistors, and it goes for 2900 Kenyan shillings. Now sita how 200 watts. Imagine. Na msichana two capacitors, eight transistors, and it goes for 2800 Kenyan shillings. Na pia ni 200 watts. So unaona vile hizi deals ni kwa kwana ni mali safi safi. We are located at Luzuli, Tiriki Lane. Come shop with us and we do countrywide delivery. Bye guys.